Daniel 7 verse 1. Ngonyaka oqala kaBelishazari inkosi yaseBhabheli, uDaniel wabona iphupho nimbone ekhanda lakhe embhedeni wakhe. Waliloba iphupho walanda inhloko yezindaba. Verse 2. UDaniel wathatha wathi, ngabona emboneni wami ebusuku bheka, imimoya yomini ezulu yavumbuluka elwandle olukhulu. Verse 3. Izile ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle zahlukile esinye kwesinye. Verse 4. Esokuqala sasinjengengonyama sinamaphiko okhozi. Ngabheka zahluthwa amaphiko aso, saphakanyiswa emhlabeni samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu, sanikwa inhliziyo yomuntu. Verse 5. Bheka esinye isilo esesibili sinjengebhere, samiswa ngolunye uhlangothi, izimbambo ezintathu zisemlonyeni waso, phakathi kwamazinyo aso, kwathiwa kuso vuka udle inyama eningi. Verse 6. Emva kwalokho, ngabona bheka, esinye sinjengengwe, sinamaphiko amane enyoni emhlane, isilo sasinamakhanda amane, sanikwa ukubusa. Verse 7. Emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka, isilo sesine sesabekayo sinamandla, siqinile kakhulu, sasinamazinyo amakhulu ensimbi, sadla saphula, sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso, sahlukile kuzo zonke izilo ezazingaphambi kwaso, sasinezimpondo eziyishumi. Verse 8. Ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbulwa, futhi bheka kulolo phondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Verse 9. Ngisabheka kwabeka izihlalo zobukhosi, kwahlala umdala wezinsuku, izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa, izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Verse 10. Umnonjana omlilo wavela waphuma phambi kwakhe, izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe, kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Verse 11. Ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa luphondo, ngabheka saze sahlatshwa isilo, wachithwa umzimba waso, sanikelwa ukuba sishiswe ngumlilo. Verse 12. Kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa, kodwa ukuphila kwazo kwelula isikhathi nenkathi. Verse 13. Ngabona embonini ebusuku bheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu, yafika komdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. Verse 14. Yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade ongayikudlula, nombuso wayo yiwo ongayikuchithwa. Verse 15. Mina Daniel umoya wami wakhathazeka edokodeni lawo, nimbone ekhanda lami yangihlupha. Verse 16. Ngasondela komunye wababemkhona, ngabuza kuye iqiniso lakho konke lokhu, wangitshela wangazisa incazo yezindaba. Verse 17. Lezo zile zinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. Verse 18. Kepha abangcwele bophezu konke bayakwamukelisa umbuso, umbuso ube ngowabo kuze kube phakade, yebo kuze kube phakade naphakade. Verse 19. Ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zaso, esesabekayo kakhulu, esimazinyo aso ayeyinsimbi, nezinzipho zaziyithusi, esasidla saphula sinyathela okuseleyo ngezinyawo. Verse 20. Nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso, lolunye olwavelayo ezawa phambi kwalo ezintathu, lolo phondo lwalunamehlo, lomlomo owawukhuluma izinto ezinkulu olukubonakala kwalo kwakukukhulu kunezinye. Verse 21. Ngisabheka lolo phondo lwalo nabangcwele lwabahlula. Verse 22. Waze wafika omdala wezinsuku, abangcwele bophezu wonke banikwa ukwahlulela, kwafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Verse 23. Wayesethi, isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni, oyakwahlwa kuyo yonke imibuso, udle wonke umhlaba unyathele uwaphule. Verse 24. Izimpondo eziyishumi-ke kulo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi, kuvele enye emva kwawo, iyakwahluka kwawokuqala, ithobise amakhosi amathathu. Verse 25. Iyakukhuluma amazwi ngophezu konke, ikhathaza abangcwele bophezu konke, iyakuhlosa kuguqula izikhathi nomthetho, bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Verse 26. Kepha abahluleli bayakuhlala basuse ukubusa kwayo, kudliwe kuchithwe kuze kube sekupheleni. Verse 27. Umbuso nokubusa nobukhulu bembuso phansi kwalo lonke izulu kuyakunikwa isizwe sabangcwele bophezu konke, umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade, yonke imibuso yakumkhonza imlalele. Verse 28. Nakho kuphela kwendaba. Mina Daniel imicabango yami yangikhathaza kakhulu, nokucobezela kwami kwaguquka kimi, kepha ngayigcina indaba enhliziyweni yami.